Lickle Dr. Tana. King McClane. King of Noniade. Bugaide. Niliku penda sana, baka kafika tuwa wazazi wangu wakana Kataka wani kulana, lakini mungu wakabana Sababu yako wewe wazazi so sick leaves Nilidata na ship, nilichekia na kizizi Nilibuteka kwako, kumona mapenzi ya wizi Kumona mapenzi ya wizi Kima penzi ulipa hulu, baby wala ujeferi Kwa penzi lako la wongo ulifanikiwa kuni tapeli Uliva goza kundou, kumbe wewe ni chui Niliku penda sana mwisho ukawa adui Nipita kao nijui Nitutajua ujui Badili uza lendo Naona ujitambui
A sweet, sweet onana You never remember from a ref na mapana We sikia ya watu leo hit tunagombana Kwa nini tunagombana we binti My sweet, sweet onana Shapata mwingine ona tunavendana Kama kumbi kumbi kote tunafatana Tunava vizuri like Dolce & Gabbana onana
Kwa jile fedha na mali vime kushushe imani Ulongu pewa kwa kubali sasa meshuka thamani Umepoteza njia Mesha kusahau we tanga na dunia Yonda faida ya dharau Mamimu sasa makusha na moyo wangu umepona Mempata maisha Toto amenona popote na mtakisha Kama una macho ona